dacimsafi.com.
Gina,
Gini X double six.
Another one, no, no. My God, the man can tap Kosea na sina pa kushika kama nikikupoteza. Sieti baby, unanipenda mimi tu my sheri, unaniwaza mimi tu my baby, na unaniota mimi tu
baby. Oh, kama nasoma nkikuona roho juu, ba baby popu, narudi utoto kitaja jina langu.
Basi leo tutoke
sale sale,
minawe
sale sale,
oh my baby
sale sale, maua sale,
tupendeze baby
sale sale,
minawe
sale sale,
kama njiwa
sale sale.
What's again?
Ringa mai kama umebima, wakomeshe visa visa bima, watambie mana sio like China. Kwa unipe kwa ogu wanyima, usiwaje jua kitu moja na kombia, kwa mutima wangu umetulia, hata mara moja sitokidia, na kujipongeza tukunywe bia.
A-E-I-O-U, kama nasoma nikikuona roho juu, ba baby bobu, narudi utoto kitaja jina langu.
Basi leo tutoke
sale sale,
minawe
sale sale,
oh my baby
sale sale, maua sale,
tupendeze baby
sale sale,
mimi nawe
sale sale,
kama njiwa
sale sale, maua sale sale.
Yeah, yeah, amenipenda mimi.
Yeah, yeah, amenipenda mimi.
Na madhaifu yangu jamani amenipenda mimi.
Na madhaifu yangu jamani amenipenda mimi.
Eti na mimi, na mimi nimempenda yeye.
Na mimi, mimi nimempenda yeye.
Na madhaifu yake jamani nimempenda.